Seko wihebye ukababara umutima Bitekerezo byawe byose bikemeza ko wiyahura Iminsi irakugose uherawe n'agahinda Icyerekezo cyawe nacyo wibagiwe n'uwakuremye Jyewe ukubwira nshuti yanjye ibihe bibi nk'ibyo Hari ubwo mpura nabyo ariko ntibininyije Nizera Yesu nkamubwira ibinduhije byose Ngafata kuri we rutare akanzinira nk'ishima Uzajya rimwe tugira aho tuzataha Tuzaba mu munezero Imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho Twibere mu mahoro Ibihe byose iteka Uzajya rimwe Tugira aho tuzataha Ahera gusa Tuzaba mu munezero Imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho Twibere mu mahoro Ibihe byose iteka Urababazwa n'iki Kwisinzari yacu Niyo umubisha yadutera Ntabwo tuzarambarara Byaraneshejwe Na rutare rw'iteka Iyo mvuze izina Yesu Abadayimoni barahunga Ntacyo nzatinya kuko muri njye Higanjemo imbaraga Mpabwa na Mesiya Mu buryo budasanzwe Izina rye hose hanyuze Njyenda ntafite ubwoba Satani n'inga bose Bambona bakampa inzira Uzajya rimwe Tugira aho tuzataha Ahera gusa Tuzaba mu munezero Imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho Twibere mu mahoro Ibihe byose iteka Uzajya rimwe Tugira aho tuzataha Ahera gusa Tuzaba mu munezero Imbaraga z'umwijima Yesu azazikuraho Twibere mu mahoro Ibihe byose iteka Kukubwira nshuti yanjye ibihe bibi nk'ibyo Hari ubwo mpura nabyo ariko ntibininyije Nizera Yesu nkamubwira ibinduhije byose Ngafata kuri we rutare akanzinira nk'ishima Ntacyo nzatinya kuko muri njye higanjemo imbaraga Na Mesiya Mu buryo budasanzwe Izina rye hose hanyuze Njyenda ntafite ubwoba Satani n'inga bose Bambona bakampa inzira Twishime twese kuko rwose Dufite umurengezi Ugendane nawe muri byose Nawe uzaguhangara Iyo misozi ubona imbere azayikuraho iteka Agahinda gashire twigirire umunezero